kisoda. Hukutaka kwenda slow down, roll down, slow down. Mi afia nan, likuwa radhi kuwa soja kukulina nan. Meni umizo, meni chomo, meni fire ban. Roll down, slow down,
slow down.
Nina umia ndan, ungelijua usingepita kama njia yan. Umeusona nesha moyo wangu taban. Oh my, slow down.
Nigger,
nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger,
nigger, nigger, nigger,
nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, nigger, mirezi, mi mgonjwa kwako enesi, unipe dawa. Na jona lifosi mapenzi, kwako chizi bumbu wazi. Umenipigia kitanzi, uwe haya. Visa visa pezi umizaga, minilietaka ukutakaga. Umetupa moyo umeubwaga, uwe haya. Mi afia nani? Kwa radhi kuwa soja kukulina nan. Meni umizo, meni chomo, meni fire ban. Roll down, slow down,
slow down.
Nina umia ndani, ungelijua usingepita kama njia yan. Umeusona nesha moyo wangu taban. Oh my, slow down.
Nige, 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 nige.
Kwa you made me tipsy, girl.
Nige, 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 nige. Nigga,
now many le wesha we.